Nokran be man say debi me kan so debi nso ne hwe nko because me nim say me hu nhiu the say na de na ye me akwan say asade no egu me nim as won ebusuafo enim
okay
na ebusuafo anje me ndi na ebusuafo me kan de me ke bia obi anje
but won so wanye bibi pon
wanye bibia ana say obi nso be kan asem akyerewa nipa na oba be kan asem akyerewa no ne suru no enya asem na wo be kan fa obi ho akyere wo no nipa na nkasa wo no ba wanim aba be kan obi ho asem akyere wo no sey nipa na esuru no because obetim so do wonso nso akọ
okuku seku the talk show is sponsored by
to lemfi
M Point Homeopathic Clinic Tapia Herbal Mixture.
Begin your skin transformation at Acida Health and Wellness.
Adum TV, ye wadzo ye.